people will suffer. I guarantee you that.
Kwanza nataka kuwakumbusha historia ya Kabamba.
Agenda rwanyise ebyali binyigesero Omwali efuga bi wamuno okutta abantu Byali bingi Okusosola mawanga wamuno okubba obululu Byali bingi Okuteeka abantu ne babajjako ebyabwe N'okutwalibwa mu makomera nga tebalina misango Byali bingi Abakuumi b'ensonga okukozesa obubi emu Ebyanyiza muzeeyi n'agenda mu nsiko Enna bisseemu ebyamulwanya byasseemu Muzeeyi mumugambe ebintu bisseemu Abange bisseemu ebyamulwanya bisseemu Abeeyo mumugambe ebintu bisseemu Mubyalwanya muzeeyi ono mwalimu obuwabu Naye sente n'abuuse nnyapana Niba kwatwanga nsonzi tabu tabu bawambo mwana one bakusabe sente kwa wawo siwereza ne bamujja kensingo akuwoleza kwa babaketa kutwalwa ngomubi wabole mesaba neno kukuze nsero nagenze ekibogambi mugambe juzi neba nakuba nange bamvumye nnyo nnyo Kasajja gwa kasiru Kawusumye mbaliga Muleka tulunye Aliko wanatuleka Twetwa mukwasa omu Mukama yali manya Katuwe babinganye Kwe kuwereza omubaka Enna bisseemu Ebyamulwanya byasseemu Muzeeyi mumugambe Ebintu bisseemu Fenna tukabanga muzeeyi Ebyamulwanya bisseemu Abeeyo mumugambe Ebintu bisseemu Nankabibwe tugamba muzeeyi Ebyamulwanya byasseemu Muzeeyi mumugambe Ebintu bisseemu Amale mirundi kabanga bisseemu Ebyamulwanya bisseemu Abeeyo mumugambe Ebintu bisseemu Abamule mumugambe Ebyamulwanya byasseemu Ebintu bisseemu, buli mwabanga gambe, ebyamulwanya byasseemu.